beats.
Habejeza ho mure kumunde chere. Oh, numusaza wanje nacho ibyo simbyitaye.
Niwe wanyemeje ubanza naranasaze. Oh yeah,
nanjye ubwanjye njya nseka. Viye wanje ntanyima
urambe mu kazi nesenze icyo namuha.
Ni ungeza mu bicu azi ibyo nifuza.
Oh, I surrender to your love. Arateye nanyikiriza.
Nibyo mudakeka ni wewe nyine ubizi. Mbega ukuna berwa umusaza n'umujene.
Do me every day, day
in a better way, way,
way. Nanjye ubwanjye njya nseka viye wanjye anyima. Do me every day, day
in a better way, way, way. Umusaza wanjye ntacyo ibyo simbyitaye.
Uyu musaza ntagateje. Niba mundekere nibuze neza irangamuntu yanjye.
Ami ibyo nifuza akunda kubikuza. Amagashahara buri munsi kenshi umusaza atanga keya.
So my heart like a magician agiye nagasho.
Every day ni valentine mbikundira icyo.
Oh, I surrender to your love. Arateye nanyikiriza. Arateye. Akura kazi kose kandi neza. Mbega umuntu mwiza azakumana nanjye.
Nibyo mudakeka ni wewe nyine ubizi. Mbega ukuna berwa umusaza n'umujene.
Do me every day, day, day
in a better way, way, way.
Nanjye ubwanjye nyanseka viye wanjye nanyima.
Do me every day, day, day in a better way, way, way. Numusaza wanjye ntacyo ibyo simbyitayeho.